You are listening to Psychotics.
What? Oh! Gitch! Kamakawa! Marafiki unita David! Juju! Nikiwa duniani hali ni kusifu nani imba. Yuko na mijalali, yuko na mi. Yuko na mijalali, yuko na we. Yuko na sisi jalali, yuko na si. Sema yuko na, yuko na, yuko na, yuko na mi. Yuko na mijalali, yuko na mi. Yuko na mijalali, yuko na we. Yuko na sisi jalali, yuko na si. Yuko na, yuko na, yuko na si. Oh, in misery, I'm proud, you are my father. Blautani, your word, I'm gonna gather. I'm no shami, top out, ya onekana. Yuko na mi, that's siwezi changa. Alitoa stress, pale Golgotha. Ili nisiwe na mess, ama any bother. Life niko free, na, no hell bother. Harry Bora, napkoa mpaka wakora. Holy is your name, mbele yako tuko same. Haja tupo ndemu, wana pesa au lame. Kala au fame, peace make and your name. Ame tupa so the same, na feel the same. Ame kupa rom takatifu, si feel solo. Hata shetani ya wana wivu, hamwezi roho. Jomana mi, na msifu, toka kwa moyo. Si kama kolora, wana chosha dhambi za oh. Yuko na mi jalali, yuko na mi. Yuko na mi jalali, yuko na we. Yuko na sisi jalali, yuko na si. Sema yuko na, yuko na, yuyo. Yuko na mi jalali, yuko na mi jalali. Yuko na mi,
yuko na mi.
Yuko na sisi jalali, yuko na si.
Yuko na si,
yuko na mimi jalali. Yuko na mi, imba yuko na, yuko na, yuyo. Yuko na mi jalali. Sina coin, bado kwake atanipa wealth. Na glory, zake zinalipa debt. Amin. Kwake sijafika end. Yuko na mi from Monday hadi weekend. He is the way, only way, light out my day. And anyway, let me say there is no other way. Nyame front slide, happy juni wewe. Rithi on my axi, shiku inaki wewe. Let's need the pure kwenye roa, nona mola na. Nimegundua, root zangu zinapona na. Bless wale peacemaker, ndiyo wake. Earth waki ni the raw, heaven niko pake. Bless me the pure kwenye roa, nona mola na. Nimegundua, root zangu zinapona na. Bless wale peacemaker, ndiyo wake. Earth waki ni the raw, heaven niko pake. Imba, yuko na mi jalali, yuko na mi. Yuko na mi jalali, yuko na we. Yuko na sisi jalali, yuko na si. Sema yuko na, yuko na, yuyo. Yuko na mi jalali, yuko na mi jalali. Yuko na mi, yuko na mi jalali, yuko na we. Yuko na sisi jalali, yuko na si. Sema yuko na, yuko na, yuyo. Yuko na mi jalali. Kama mwito na furai, amenipa mwito. Na kama kipo ya tudai, amepiga pigo. Kwani mzigo mzito wameshusha Kristo. Yupo, na kama yupo, ukombozi upo. Dhambi tunatenda, yeye hatutendi. Raha tunapenda, neno hatutendi. Nasi tupigeni madhambi yote ya kweli. Yesu ndiyo mgeni ya kweli na dhambi tupozeli. Yuko na mi, yuko na we. Yuko na si, sema. Yuko na, yuko na, yuyu. Yuko na mi jalali, yuko na mi jalali. Yuko na we, yuko na sisi osana. Yuko na mi, yuko na wewe mola na. Yuko na mi, imba. Yuko na, yuko na, yuyu. Yuko na mi jalali, yuko na mi jalali. Yuko na mi, yuko na mimi mola na. Yuko na we, yuko na sisi osana. Yuko na si, sema yuko na, yuko na, yuyu. Yuko na mi jalali, yuko na mi jalali. Yuko na mi, yuko na mimi mola na. Yuko na we, yuko na sisi osana. Yuko na si, sema yuko na, yuko na, yuko. Yuko na sisi. Yeah. Thank you Jesus. So Fletcher amenitoa kwenye giza.